Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo ɗen goni e bete alalbaare tati lewru mars hitande 2021 yamde diana ƴaɓɓori kesilimaji tati ousmane sappo e tati accaki ousmane ñaali ɓulɗo kabaruji ɗo gagni kanti to ɓoggi janɗe to capanɗe capanɗe musel e birfiti nokkuje jangguinata les région ŋaji ɗi fayi e tawede rafinde nagouwon e wi kanankoɓe jande l'école fuu e tawede cuuɗi l'école ana keddi ana uddi saabe rafinde nagoo e rafi jangguinoɓe ko ɓe mimsi dow muɗum. Tetugol guɓɓe ɗe kaɓorde ko hoorejo ministre en holliti guɓɓe haa ɓe kaɓantoɗe koye muɓɓen kolliti wiide joppan kaɓorde ka fa ɗum waɗa kana ndenaku nokkuji muɓɓen laamu o daranno. Mamed Yusufu Baccili andirteɗo Raj Bacci ɓe hayfida anniya bonɗo leydi ɗi joppitama taratare keñen gollidde chambre d' accusation holliti wiide koɓe kayfa dow muɗum ɗu nangata hakkillo ani yoɗi woni sembe kabaruji mbiyata ko bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Gendarme goto an woni hakkunde gundam e mayde caggal ko nokku soldat si en brigade territorial gendarmerie sando lawol siansol e région Ségou Hippa Hanken e wi himɓe toon himɓe joom en kaɓɓoɗo ɓe anda goni gaɗi o golla ɓe kolliti wiide dow kakidu boni fa sanne. Sukaɓe l'école hewɓe keɓata janngude ley nokkuji kewɗe ley leydi meɗen ɗi saabe rafindenago o direction nationale jande ley leyre dartino ley jonte ƴaɓɓiɗe ɗo misele ɓe joppu e nokkuji muɓɓen ɓe ja puɗɗi tawa golle so wona ɗum jukkugo watte dow muɓɓen nano sariya wiri nenno hono ɗum wori hannden Mamadou Samaseku darti jaabu muɗum dow faccita Oumar Baygallo.
To gawo to kanko laamiɗo suudu académie wondu tondu wuyu ko heewi sukaɓe ɓe fur jannguinoɓe wonɓe tonɓe jaabiki yiɗono dango uji kanko noddirtiɗo Sadou Abdou o waɗi noddango fewde e musengaɓe jottaki fandele nokkule muɗen ɗe tinno jahali ɗeɗo nokkule ɗo jangguinta ɗo o wi dow majje ɓe gondi wadde ɗo hene imma daraje ɓe gondi gollidinde pelle cagontoɗe musengaɓe wonɓe le oɗo nokku eɓe gondi hokkude kabaruji du dow beme andi ɗe kañe fa yettoyo radio ji gondi le oɗo nokku o wi ɓen tinno jaaha jottoyo nokkule muɗen ila jukkoje ɗe ɓamaka fewde muɗen tawe ɗum taaɗi sanne ɗo muttiɗoɓe mbi musengaɓe capanɗe kañen caka le nokkule goɗɗe kasen garti e nokkule muɗum en noon kanko noddirteɗo Dawda Dou mbiya laamiɗo académie mofti o hollitiri wiide le majjo o wiɗate no gondi e yaltinede dow hen ko nayiri banggal jangguinoɓe jande hakkundere ɓe o wiɓe gaɗi dow hen communiqué dow wattu joni ɓe gondi e noddude jamare wonde tonde kañe e jangguinoɓe o yogga e mabɓe jottiki le nokkule ɗo kani jangguinde ɗo fedde nde ɓe noddirta sandi ka 15 octobre waɗi noddago fewde e yimɓe le muɗum en ɓe tinno fat jotto nokkule ɗo wayde jaam e teƴere wala e muɗum kanko noddirteɗo Amadou Koulibaly laamiɗo fedde nde ɓe noddirta sinéb nde o wi eɓe e caggal musengaɓe jangguinoɓe ɓe mbawa yettoyade nokkule ɗo wayde jaam e teƴere woni e muɗum so ni laamu o yahay leyɗeɗo nokkule banggue goɗɗo o du o wiɓe jaɓanta hono musengaɓe woɓɓe kasen keddo heddano ɓama jobdiji muɗen tawe gollata fe e hunde micciteɗe wiide l'école ngaji kewɗi kañi en gondi uddude ñalawma hannden o lesa ha leydi ndi kañi le wudde leydi ndi fa yettoyo les régions Ségou ila hitande 2019 saabi de guɓe joyne kaɓore noddirtoɓe dinankoɓɓe kañen gondi wadde guidali le oɗo nokku
sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi hewde dow bembe andeɗe dow hella amen facebook e compte twitter murtere golle balɗe sappo syndicat ŋaji doctore en ana jokkini wona cuuɗi doctore fuu gondi wadde nde murtere tati ley joyi kannoɗi woni darnuɗi golle le communiqué kollitaɗo altinaire ƴaɓɓine nde ministére humininde golle darti e yimɓe commission dewrintinale heƴaɓe comité doctore je kañe e heƴaɓe ministére humininde cellal puɗɗita kaltidal ndenno puɗɗita kaltidal talatare kañen wattu 10 heures fa ɓeydurɗen fam keɗen Mamadou Samaseku.
Murtoɓe holliti wiide na felliti kaldal e guttugol murtere nde soni himmeji mabɓe ɗi huncanama hoore wonande lamukoɓeɓe keɗɗana Djimi Kanté kayaɗo haala syndicat doctore en Bamako Ikati ɗone ɗon min gottan murtere golle soni himmeji amen ɗi huncanama hoore ndenno wona yila amen fi hinade nde ɗon murtere golle e ley ko warata ko sertagol murtereji goɗɗi ɗum neldete kala wattu soɓe noddi min so mini so 2 heures fajiri min notato ministre cella holliti wiide oɗo yila kaldal yo jaati sooboy fana muɗum e wimakko yo dun hawrude dow gotum e wi Issoufi Mayga mani ɗo jooɗo haala to ministre cellal gouvernement o ne yiiɗi huncande hoore battu mawɗo dow kala ko woni himmeji golloɓe leydi ndi hana fi yimbe senika hulite darna tafun mutere tawe adi fu fokaka kambar dun no gouvernement o wakajun o yelli landingul botumodo ne wata fi wadede tiagal muncangul hore adiji bamadidi de dawrude di den botumodo no wadede do jamarande fu fawrota jewde kala ko wawi gollede e do no fokaka bibi lendi fu fadde futitungol kaldal gal nyawbe be sakira mun en be kay nafa hande tampere de do mutra golle hono huliti ga enne goto e do tobe nyawbe be wattu mummi jottine won ko mi martana makumpa kabaru murtar golle ka dufu tawede dotro en gondobe tunbe kay indike min no haniri mi iwe kuchala warde bamako wattu 6h mi martana ma wide murtar golle da wudi denno be dardi min rutade be wattu de le balde sapo tawene le juujere woni ko mi imi warde ga en denno hono fuf mi lutoto ko wete ekografi ngarmi wadde hewti murtar na wudi wawa ka fi wadede mi sitan wide ndedo murtar golle yo do himmeji tobbe sapo didi di modo mudun woni golloobe kabar cellalbe nawtoro amu tawe njobal fay mbudu yubgul kala jawdi itadi njoddi mabbe ma dun kabaru leddi
gube habbe kabantode koy mubben gonde le wuddu leddi meden di ana lanini yopude kabarde ka kana soldasi e mali ndarono ndena ko mabbe dun yo hala fedde baginesso le ko joddi talataare kenyen en nantinobe kabaruji be kali don tagal ko hore jo ministre en holliti wiide gube jogide kabarde le leddi meden di fu pusete fa be dure ne famu kedden Umar Waygale Mamadou Samaseko
fedde no dita bagina so be mbibe gana salibe ko wiya fa gedde fu tete kaborde muden ka be mbi su dum wada wajibi dani hejuji jawadi do hen kedde mo kanko no dita Haruna Hamidou Jimdi kanko lami de do fedde ko masifi do hen
il faut que l'etat prenne en jabanu jati yopugol kaborde ka non lam on hani fide dabreji fuf yalla renude jamarende so ni dido dabreji piaka no haniri be gana fe njopobe kaborde
c'est désarmement
de galdo kawrital be mbidati kewde jaltine do hen bisu den jaltine do wajibi kambe yimbe la wombe nokkule de no gata kaadiri do be taweli hen
ala minisma
yo minisma nawtoro manda mudu yo ministri Ismail Wage fabo tanki signari di no haniri be anda wiide kala sifa dawral mobe dawri tiagal dana am sagu hebata lawol so ministri en yo betino haldude yimbe la yogabe fama jeddube sariyaji
kambe lamibe de do fedde be bi fedde mabbe de no detta dana amasa gonde wana weybe lamu o mittiteden wiide kanko Ibrahim Boubacar Keita o ne wakande mo wonno tonde tiagal ko dana amasa go sikita wiide kany wodi bonandaje kewdi ko o wi de do fedde fuse ka fa hande be keba e fusude de
golle demal e margal dabaji nafa mawdo jogani rewbe e sukabe jokolbe mali handen sukabe rewbe hewbe tiloto jande no gatta golleji yogaji di kawta e ko jangi dun hewbe mabbe handen golleji jattetedi tatabaji gatta ka dun latne kebe mojjere mawde fabidure no famu kedden Umar Waygalo
gawle sa haleedi di Jahara Mahamman hebino diplome mudu e anglere il hitande 2017 odo suka debbo mudu barta dubino gay e jiddi sabe mo hebay golle dum wadi sababu so mo wayliti wattu jono ko nayri bangal jaguji o mo sotta kadle o mo batti don mawni ko gorko e be lono don kadleji du e machine ngaji ko no data pressing ko o holliti le o do golle e be kebali hen nafaji mawdi o wi dum latik sababu du so way hutcede al musaddaji makko hore le majjo wadi no dango fode e yiru mako wobbe tinno tawre berde se gardi ley baleri leydi ndi le region sikaso robel be an gonde yeltindo hen dati ko nayri bangal golleji wobbe nayri ki bangal demal yogabdu nayri ki bangal margol tabaji sem bami misal do kanko no dete roketo kulbali moddino chaabunde do sikaso do o hollitiido o darni de do gollirde yalla o mo heba amtaare o habadu e wayde golle le nokko makko goto o yon wondi e gollinde don yimbe do mbawbe faabaade ko hemuden tiagal mudo do yo hebi o kintinama golleji makko non gonte yarde yeso fedde kafonde hollitiido sonni golleji ngalali no ko laaman hani faabaade be do roobel gondube waddi imma daraaji muden lamo faabirobe ko nayri bangal mballi guuji kanko noddete de madame dambele hule matuso lamido fedde kafunde o wi be do sukabe so bami faabe tiliki jangude a tawon be mbaay goldi golliji kewdi di mbaay hebudi do hen nafaaji le majjo wi be kasin dini e faabe de sanne yogay tay ko tobe kay kolli tiwide debbo ana waawi yubbindir di do golliji didi gollele galle kanyo gollande hore mudu ko nayri bangal kebe
gollirde sambro d'accusation yamari talatare nde yoppitingol himbe jago nangano be sabi sikitade anni e bondo fewde e lamu mali o e wi gote avocat en haifa be gollirde nde men gollirde nde do en wi mere tan woni ko be kaifa nen mamadou kone souleyman kansa vital robert job mamad youssouf bachili andete do raj bachi kanye hagibou tal joppitama ana bawi yade do weli dum ben kede ko abdourahman ben mamata toure avocat god raj bachi be haifida wi e telephone intala ak bilal do fecitan mamad samasek.
Oui, effectivement, la chambre d'accusation.
Gonga jati suru sori alloni do chambre d'accusation tilke fay boyali e batu tagal mudum woni ko holti wiide fay hunde wala ele talkidi den no kabar mudum wotta cilta be dum njoppite be ngoni ras batch vital job agibou tal kansay e koni dum do yo kabaru labbo jati holto min wiide odo imadara o yotti kaddi mudum gila boyi dum do kay min cilta lifi wodata ko den no min kani kado anniya kiliya am be fudun njoppite fay boyata golloji jogaji mi tinni tafunno fade be hotude
kabaru akti covid on nyaw coronavirus o holitam wiede talatare kenyan don kanan ko be docteur en collectivité himbe chapande taton woni be nyaw coronavirus o nangi kasen jago on chantana hawala ka fu yuda ko na le lady mere ndi warda handen himbe ujina jetton e temere nayo e noga e jetton woni be o nangi santanabe ujina jinjago e temen nayo e sappo e nayo jube temen taton e chapande enjoyo enjoyo kedden joni kabaru akti covid
Robe gadobe imadaraji yalla hakkeji bibe adama le lady mali fur ana dewro le ngo wattu nyaw covid 19 dum woni sicily nyalande robe 8 mars hikka le majun robe ana dara faba kejabe lam umar waygalo ana famina men do majun
le yimbele ujinaji jetti be nyaw coronavirus ya e mudo en le lady mali ndi teme doron fu chapantato en jogombe yorobe non non kanko no dirtedo Moussa Drissa Guindo gondo le fedde wondude e landinade yambere 8 mars o hollitiri wiide o beydile hen do wiide kebe rewobe de dido tilalaji jottiki do en sanne o yima daraja no gonde wadede do hen
ta deja
rewbe le galle hebe kay mati dum bangal mudun no ne mila jati e le hejo golde oni fam saban jidde jenali temdere goldurde mati sanne buto gollo kebe mabbe daade dun dun jenali temdere robe gorbe hen be fuf ngoti fe gollude fayli lumoji di ganda fe gollude hedide de mati kuteji rewbe be mali ko hebe fuf yo gotum bangal mu bi nafaka
important de system la
kanko jeedo fedde de no dirta bi muso webe kaja fabede no etawede fur kanko no dirta adama kumba may gawo o yi coronavirus fabiki no golleji mabbe di ngorino
yimbe le hebe na hulta wide tuguji kulle de na hewi tawene yu batte sawal majinun oro faba mu dartata bangal gouvernement o yu batte sugul amen ele jagu kula de rewbe mbaliti tan min jayata dun do latiki sababu malinko be hewbe andana golle amen wakat jun o do enen brota nawtrade dina tagal leedidi
sababu no nyaw o wori altinere warore de lamo holiti wiide yimbe lebe no kawrtirta no dum buytete ka dum e tawede fu be ngadan ecran ngaji mawdi nokku no dette pale kuluba e CICB kanyum e centre awakita eden bi rewbe le leedi malindi fu en jima wuri
etine joni lamdi keddotobe men yo professeur yakuba tuluba jaboto dun o kejja do nokku sawrugol nyaw coronavirus dido balla ponjeton
Allo professeur,
yo do timmata hejo akti covid hande pati njegiton tabude dabareji channel yalla o don rena ko e mona e sarabe mona e nyaw coronavirus
Sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union européenne
sakirabe kabaruji ngon ile region gaj men de jaran kulikoro bibe rewbe di don be sara mbe ngala bawde sanne le di ande plateau en kulikoro holita ma wede altinere yabbenende nannama l'école go hakillo sigida kanu hebedon nando darnaade yalla be suka be sara mbe ngala bawde kanyindo ana keba janga hono suka be bandira mu ben hono kalisi ko be nando almusada wattugol ma école walde de darani directeur sud l'école du kanyindo hokki suka be l'école be kake jangirinde sakirabe do kadi di kabaruji ka andondi fu do mbay hude di do 3w.studiotamani.org do mbay du noddu do numero viamo 37321 wassalam studio tamani.